Bye. Oh yeah.
Sounds by.
Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Kama jali, mie kwako nyanga nyanga. Uwadali utafanya nilie wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nikamate, 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 kamate ya simbu wake. Baby, let me be romantic. Hatujali, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo ticha. Mambo joro joro. Mama, bonita, bure mbomororo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Kama ajali, mie wako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja.
Oh baby, jo, 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 kulosa. Oh, 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 oh baby, come, 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 kulosa. Oh, 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 oh.
Kwani umeumbwa kwa udongo ama umefinyangwa kama dongo? Baby, kwani umenipiga zongo wala?
Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja.
Kama ajali, mie wako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, allow me.